DKMusicPromos.com.
Philip next to you. Oh no. Dating kwani she in the singa kwani se. Chikwati choyamba na Diana na lema nawe. Kukwela pa nyumba ni late at night. Kufika no yamba na Diana na kana.
Diana na lema nawe. Diana pali weo sinza fane. Leta ni kuleke chape. Pamene ni kali kupema. Diana pali weo sinza fane. Ni kuleke chape, amene ni kali kupema.
Kukwela pa nyumba ni late at night. Kufika no yamba na Diana na kana.
Diana na lema nawe.
Osaleke ni kupaye na panga. Usaenda iwe 6 feet under.
Diana, oh, oh, oh.
Diana na lema nawe.
Lekako na shako. Dana za sunga bana. Awe Diana na kana.
Siyaku landa landa tetin kwanije. Kuikala na we tetin sumine. Kamu sango kakwa sininga vomele. Awe.
Oh no no no. Diana pali weo sinza faneo. Beta nileke cha ape. Oh no no. Diana pali weo sinza faneo. Beta nileke chape. Pamene nikali kupema.
Listening to my story. Why you wanna block my job? Your boy Philip next to you. Oh no.
CKMusicPromos.com.